nisivae nikajitanua, eti pesa kidogo ushaanza kutuvimbia, ushoga kusengenya na staki, kugombania mabwana staki, nikijifanya unanijua sana staki, kitu kidogo kuroga na staki, nyota sina, hela sina, na bwana naye ringi ya tumeachana, nyota sina, hela sina, na bwana naye ringi ya tumeachana. Ninadaiwa mpaka kero, ushoga kusengenya na staki, kugombania mabwana staki, nikijifanya unanijua sana staki, kitu kidogo kuroga na staki, nyota sina, hela sina, na bwana naye ringi ya tumeachana, nyota sina, hela sina, na bwana naye ringi ya tumeachana.
Choo.